Massa Wood,
Calligraph Jones,
Kenyan boy,
it's going down.
Yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli Mola kakuumba. Unateketea viloko lit lazima nkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti? Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi? Na jinsi ya navoli kidili kidi. Kana komba naifanya nkana digidi digidi. Uyu chikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine saini tibi tibi tibi.
Toto kiboko. Kiboko, uyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko,
itadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze. Mbie yendo nadai, ananipa mima wenge.
Yendo shure
Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwane sopari. Akinipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama.
Kalfaji,
mtoto high class, mele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, mele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko.
Ready to shano kiana. Lenga uyu boy ata mutiana. When kiboko tuneze sosiana. So go ahead and bust it down thotiana. Hey, wendo kiboko. Kuja international, toka local. I'm the hottest rapper right now kwa soko. And rich two bad boys seem soto. Oh lord, you entice me. And me backing down so unlikely. No side chick, I'll make you my wifey. Masa uti VP, they can't do it like me.
Unavyo katika shiro. Yuma olivyo shona, doro. Niki kupata, magodoro.
Kiboko.
Unavyo katika, shiro. Yuma olivyo shona, doro. Niki kupata, magodoro.
Kiboko.
Yani kiboko. Sijamuona kama Yani kiboko. Sijamuona kama Yani kiboko. Sijamuona kama yeah, 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 yeah. Yani kiboko.